isimemo, isimemo. Isimemo, isimemo, isimemo. Isimemo, isimemo, no pumelela kwenu ngoba indlovu
zizoba sekhona lapho sefili.
Yebo isimemo, yebo isimemo, no pumelela kwenu ngoba indlovu
zizoba sekhona lapho sefili.
Isimemo, isimemo, isimemo,
Yo del coro.